sango na lingala, tango na sango na biso, mbote na baibanso, bo zwili bako ya kolanda biso.
Basango na VOA.
Mbote na baibanso, bo zwili bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mbela ya bato ya kala ya boloko epai ya president Félix Tshisekedi kuleka bato tuku minei babima na boloko ba yebisi na tupe bakundoli ete bisika ya bokangimi to ya kobomba bato na ekolo Kongo Demokratika ekomande esika bato bakufaka mingi ba pameli monyokoli ba kingili ba munisaka bato na boloko pe mombongo basalaka likolo na moto na bango batindi mokanda epai na mokonzi ya president Félix Tshisekedi pe basengi ye mbongwana emonisama kuna pe bato basalaka ekela mabe bakangama vyo walingala ebengaki moko na bato baye ba tiaki manzaka na mokanda mutindami na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi carbone beya ya lusha
pela ba prison o biso tokota elo lenge nini totika yango ti lelo bato bazo kufa pona kozanga biloko ya kolia bato bazo lala neti ba sardine na kati ya chambre moko ya mukie mulunge soki oza na maladi ekozwa muninga na yo parce que bino nyonso boza place moko bato bazo perdre biloko na bango bazo perdre ba famille na bango na prison parce que tango bazo ya kotala bango ba policier bazo senga mbongo bazo koyiba en fait biloko ya ba prisonnier président de pas continuer à pouvoir bato ebele bakufi plus de 120 personnes bakufi na baboloko ya kini yango ne tokomi lettre wana toyebisi ye a revoir ba prison neti ya makala esalamaka mpona 1500 personnes bozo imaginer que lelo baza 9000 personnes prison neti ya Kisangani population carcérale nango ekei fois 3 balongo na 350 700 et lelo baza na ba 1200 personnes et bato soki deja na chambre etenge libola la misa tu bokomi kolala 30 personnes eza lisusu bo moto te komi bonyama ndeto ebisi president a revoir pe lolenge ya ba magistrat ndenge nini bazo kondane batu bazo tinda batu na prison mpona babiloko moko ya mike mike bazo landela batu oyo bakoti te basala ba 2 ans 3 ans me baza
sommet 33e sommet ya Union Africaine président Félix Tshisekedi andimisami na bakokani na ye lokola vice-président ya Union Africaine alobi na sima na kopona mana ye ete ezali na bomikitisi mansonde ya ndimi mokumbo oyo pe akosala nyonso afrika pe ekolo Kongo Demokratika eyeba kotumbwama bakima bitumba bazali kokoba kokoma na engumba ya Beni na Nord Kivu na kowuta bisika ba ADF bazali koboma bango na kokata bango mingi bauti mangina pe dzingadzinga mundele mboka ya engumba Beni ya Bwakimbela kolanda AFP ete yango ekotia bango na likama ya bitumba ba ADF pe ya bokono ya Ebola ezali kongala kuna koleka na mbula moko na ndambo kaka na Beni MONUSCO elengeli kotia ka enene ya basudan na yango na mboka mangina na territoire ya Beni nzoka nde société civile eboyi na motema moko tolanda sango na Ericas Mwisi
pona lewisa liboko bai MONUSCO basala kabisala ya bango lolenge longo banite
na hapo tumesikia kwa MONUSCO
Toyoki ete bayi MONUSCO ba zaliko milingela koti ya kambi ya bango na mangina. Biso toyebisi basandi ya mangina, plasi MONUSCO ekomi na eno te, koboya, pote plasi nyonso MONUSCO azwami, kime zelakate ezela oicha, maimoya, beni mbao, engeti. MONUSCO zaliko yenga yenga, me, bayi mboka ba zaliko nyoko.
Basango na Lingala na VOA Afrika 97.7 FM na Kisangani. Mpo etali sango na ntoki tope ara lobinde galeri tope vernissage ya Lingomba Oshola eko suka toko pesa bino sango eye si mangonga mibale tango tokuta na pona sango mususu tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezala ki wabino edi isango kuuta Washington tokutani si mangonga mibale.